as thandaz.
Shall we pray?
Ngalo lolu suku lokuqala Nkosi lalonyaka siyayinikela kuwe. Sicela ukuba konke kulonyaka kuhambe ngokwentando yakho.
Lord, on this first day of this new year, we would like to completely surrender ourselves to you, commit ourselves into your hands, and pray that everything will go according to your will.
Asazi ukuthi kuzophetheka kanjani lonyaka nokuthi sazoba khona yini.
We don't know, Lord, how we will end this year, or whether we will still be here.
Kodwa siyacela ukuba kube unyaka wakho.
But we pray that this year may be your year.
Ukuba igama lakho likhazimuliswe.
That your name may be glorified.
Amen.
Amen.
Sizofunda itext letu ngoku ngencwadi yesibili yabaseKorinte. Isahluko sesihlanu kusukela evesini leshumi nesikhombisa.
We're going to read from 2 Corinthians chapter 5 and verse 17.
Noma siqale evesini leshumi nesithupha.
Oh, let's start with verse 16.
Kanjalo thina asisayikwazi umuntu ngokwenyama ngokuba besimazi uKristu ngokwenyama noko manje asisamazi.
So from now on we regard no one from a worldly point of view. Though we once regarded Christ in this way, we do so no longer.
Kanjalo uma umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha. Okwakuqala kudlulile bheka sokuvele okusha.
Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come.
Kepha konke kuvela kuNkulunkulu owenza ukuba sibuyisane naye ngoKristu. Wasinika inkonzo yokubuyisana.
All this is from God, who reconciled us to himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation.
Ngokuba uNkulunkulu ekuKristu wenza ukuba izwe libuyisane naye, engababeli iziphambeko zabo ebheke kithi izwi lokubuyisana.
That God was reconciling the world to himself in Christ, not counting men's sins against them, and he has committed to us the message of reconciliation.
Ngakho singamanxusa kukaKristu ngokungathi uNkulunkulu unxusa ngathi siyanincenga esikhundleni sikaKristu sithi buyisanani noNkulunkulu.
We are therefore Christ's ambassadors, as though God were making his appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God.
Ongasazanga isono wamenza isono ngenxa yethu ukuze kuyena senziwe sibe ngokulunga kukaNkulunkulu.
God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God.
Asigcine khona lapho.
We'll end reading there.
Amazwi kaNkulunkulu angamazwi aphilayo.
God's words are alive. They are living words.
Kwabanye liyizwi lokuphila kube ukuphila kwabanye kube ukufa ekufeni.
To some, they are words of life, and they bring life, but to others, they bring death.
Sifunda izwi elisimanga kulolu suku lokuqala lonyaka.
And we read an amazing word on this first day of this new year.
Ukuthi uma umuntu ekuKristu Jesu uyisidalwa esisha.
That if anyone is in Christ, he is a new creation.
Okwaqala kudlulile, bheka sokuvele okusha.
The old has gone. Behold, the new has come.
Akuseyilo izwi esingalijwayele leli.
This is not a word that we can get used to.
Kaningana siyafunde eBhayibhelini kakhulu eTestamentini elisha. Bhekani ngenza konke kube kusha.
We read this a few times in the Bible, especially in the New Testament. Behold, I am making all things new.
Lo mhlaba uyakudlula.
This world is going to pass by in a way.
Bese uNkulunkulu adala umhlaba omusha.
And God is going to create a new earth.
Kazi ukuthi kuzoba njani kulomhlaba omusha.
I wonder at how this new earth is going to look like.
Izwi lithi ngeke kube khona ukufa.
God's word says there will no longer be any death.
Ngeke kube khona isifo.
There will be no disease any longer.
Ngeke kube khona ukulamba noma ukoma.
No more hunger, no more thirst.
Ngeke kuxatshanwe.
No more any fighting or contradiction of one another.
Ngeke kube khona amagqubu.
There'll be no grudges anymore.
Nenkani.
Stubbornness.
Nenzondo.
Or hatred.
Namagqubu.
No more grudges.
Nokuhleba.
Or any slandering or scandaling.
Zonke lezi zinto ngeke zibe khona, ngeke kutholakale nomfanekiso walento.
All of those things will no longer be there, and you won't even find any remnant, any sign of that.
Wena ngokucabanga kwakho, ucabanga umhlaba omusha, nezulu elisha. Ungacabanga ukuthi kungaba khona ukuxabana nokungezwana.
Now, if you consider the new heaven and the new earth, can you imagine that there will still be arguing and friction there?
Kungenzeka ukuthi kube khona ukufa nezifo.
Could there be death? Could there be diseases?
Nezono.
And sin?
Uma kungaba khona leyo nto, lo mhlaba ungafana nalo mhlaba.
If any of those would be present, that world or that earth would be exactly like this one, our one.
Kodwa inkosi ithi, ngizokwenza konke kube kusha.
But the Lord says, I make everything new.
Okokuqala kuyadlula, konke kuzoba kusha.
The old has gone, the new has come.
Ngisho nasesambulweni siyakuthola lokho.
And we read about that in the book of Revelation as well.
Manje izwi elisimanga leli lithi uma umuntu ekuKristu Jesu uyisidalwa esisha. Bese kuthiwa bheka ngenza konke kube kusha.
Now this is an amazing word. It says if anyone is in Christ, he is a new creation. And the Lord says, I make all things new.
Baninga bantu abashoyo ukuthi singuKristu singamaKristu.
There are many people who profess to be Christians.
Kodwa uma sifundise lenkosi akuhambisani nezwi lenkosi.
But if you read God's word, you find that their lives are not in accordance with God's word.
Njengokuba lisho izwi lapha uma umuntu ekuKristu Jesu uyisidalwa esisha okwakuqala kudlulile bheka sekuvele okusha.
Just as this word says that if anyone is in Christ, he's a new creation, the old has gone, the new has come.
Ake ngibuzeke nina. Enithini ngamaKristu? Enithini yakholwa? Iqiniso lelizwi lokuthi konke sekukusha. Okudala kudlulile. Bheka konke kukusha.
May I ask you a question? You who say you are in Christ, that you believe. Has the old indeed gone in your life? Has everything become new?
Siyakholwa ukuthi izwi likaNkulunkulu leli futhi alinamanga.
Now this is God's word, which is without any lie.
Impilo yakho iyafakazela yini lelizwi ukuthi konke sekukusha.
Now does your life testify to this word that everything has become new?
Uma sikuKristu Jesu okudala kudlulile konke kukusha.
If we are in Christ, the old has gone, the new has come.
Sesaba nenkonzo yokubuyisana. Sibuyisane noNkulunkulu. Sibuyisane omunye nomunye. Akekho ongazwani naye. Akekho enxabene naye. Akekho onegqubu naye.
We have been given the ministry of reconciliation from God. Now, is that true? That we have been reconciled with God and with man, that there is absolutely nothing between me and anybody else, and there is complete harmony.
UPauli uthi uNkulunkulu ungufakazi wami.
Paul says, God is my witness.
Ukuthi lapho ngiphakathi kwenu ngaphila ngandlelani nginganabala nginganaba sici nginganalutho ngingcwele ngingasoleki.
Paul says, God is my witness how I was amongst you without blame or blemish, and I lived a pure and an upright life amongst you.
Angazi ukuthi nawe ungasho yini ukuthi uNkulunkulu ungufakazi wami ukuthi selokhu ngahlangana noKristu alikho iphutha elikhona. Impilo yami yayinasici. Impilo yami yayinge naphutha.
I don't know whether you can testify to that and say, God is my witness that since I've met with Christ, that my life is without blemish and without blame before God.
Uphile impilo engasolekiyo.
Where you live a blameless life.
Uma ushadile, umkakho angasho yini ngawe ukuthi ngiyafakaza. Akukho sici kulo muntu.
Can your wife testify to that fact, if you're married, that there is no blemish, in my husband's life.
Bese nendoda yakho nomzali wakho angasho yini ukuthi hayi kulengane kungami akukho engikusolayo ngimbona ephila impilo ephelele.
And the same with you. Can your husband also say that concerning your life, or your parents concerning you as a child, where your parents can say, I cannot find any fault in my child's life?
Okudala kudlulile, bheka konke sokukusha.
All the old has gone. Behold, everything has become new.
Kulihlazo elikhulu uma umuntu ethi ungumKristu kodwa usuke uthole okudala empilweni yakhe.
It's a disgrace when a person professes to be a Christian and yet you find things of the old life in his life.
Impilo yethu kufanele ukuthi kube impilo engenasici.
Our lives
Nabala
ought to be spotless and without blemish.
Njengebandla likaKristu, njengomakhothi bomyeni wasezulwini. Tholakala ukuthi akho lutho ngoba yena ufuna umakhothi ongenabala, ongenasici.
As the Church of Christ, the heavenly bride, where that bride is found to be without spot, without wrinkle, without blemish.
Kulihlazo lamahlazo kwichilo kwisinengiso uma umuntu ethi ungumKristu kodwa kube khona izinto esolekayo, izinto ezingakhanyi, izinto ezingaqondi. Ihlazo lelo yeke namhlanje ukuthi uzibize ngokuthi ungumKristu namanga. Uma wena ungenamanga kusho ukuthi iBhayibheli linamanga ngoba wena awuphili njengokusho kwembhalo.
It's an utter disgrace. It's an abomination if you call yourself a Christian and yet people can find fault with you. There are blemishes in your life. And there are things that are not right. Either you are a liar or the Bible is a liar. Stop calling yourself a Christian from today on.
Kuyadabukisa ukuze kube khona abantu abazibiza ukuthi ngamakholwa, abangamakholwa emhlabeni. Kodwa
it's heartbreaking that there are people in this world calling themselves believers and yet people can find fault with them.
Kukhona abantu engezwa ngabo omunye behambisa ivangeli kwesinye isizwe eyimishinary.
Now there are people of whom I've heard, and one was a person who was a preacher of the gospel, who was a missionary.
And
he lived amongst these people in a foreign land, learning their language and living amongst them. And he wasn't there for very long, and then he passed away. Because of the diseases of that land, and he wasn't acclimatized.
Kwasuka omunye missionary, wenza ukuthi ushonile, wayeseya khona kulelozwe.
And then another missionary heard that he had passed away and decided to go there to continue with the work.
Uma esekulelozwi washumayela.
When he got there, he started
washumayela kuJesu.
Preaching about the Lord Jesus.
Ubechaza ukuthi uJesu ube umuntu onjani.
And he explained as to what kind of a person Jesus was.
Basebethi, hey, lendaba ostshela yona siyayazi ngoba lo muntu oxoxa ngaye ube lakithina ehamba phakathi kwethu siyamazi waze washona.
They say, we know that which you are speaking about. In fact, we know that man that you're telling us about because he lived amongst us here and this is where he passed away.
Hayi, asiqabuki indaba yakhe. Siyamazi. Lempilo oyishoyo eyayiphilwa uyena. Iphilwa lo missionary obephakathi kwethu.
They say it's not the first time that we hear about this man. In fact, we know them. This Jesus that you are telling us about lived here amongst us, and we saw how he lived, and he passed away here, speaking about that missionary.
Abantu bathini ngawe?
What do people say about you?
Bayasho yini ukuthi uma befunda ngempilo kaJesu bezwa ngaye bethi nawe unjengaye.
Do people, when they read about Jesus and about his life, and they look at you, say, your life is like that as well?
Kodwa uma kutholakala izinto esolekayo empilweni yakho, kunjenga kungahambisani nempilo kaJesu, maye kuwe.
But if your life is blameworthy, and it's not like that of the Lord Jesus Christ, woe to you.
Kungafana nomhlaba omusha oqhunyelwe ukufa nezifo nezono nokufebe nokubhema izinto ezazi kumhlaba omdala sezitholakala kumhlaba omusha kusho ukuthi zingonakala izinto.
It would be exactly the same as then saying, but all of a sudden, we find death, we find illness, we find sin, we find immorality and every vile thing in the new earth. It would be exactly the same.
Kusho ukuthi uma kunjalo, we see vivi. We see vivi, uthatha amanzi ashisayo, uthatha namanzi abandayo, abe isivivi, uthathe okokubili ukubhange.
Your life is then lukewarm because you take that which is hot water, cold water, and you mix the two.
Ngintshelile ngomissionary owaya endaweni ethile kwesinye isizwe.
I told you about that missionary that went there to a foreign land far away.
Abantu bakhona bathi hayi impilo yokukholwa siyifuni.
The people said, we don't want this life of faith, of Christianity.
Ngoba abantu abakholwayo banolaka, bayaqasuka, bayadinwa, abanawo umusa.
They say because Christians can get angry and irritated and they're not kind.
Wathi kodwa mina uma ngiphakathi kwalaba bantu angifuni ukuthi ngikhulume, ngifuna ukuthi ngiphile nje, ngiphile impilo yokungcwele.
And he said, I'm not going to preach to those people, I just want to live the life of Christ amongst them.
Inyanga ezintathu wahlala phakathi kwabo akashumayelanga nakanye. Akashongo nakanye ukuthi phendukani, lungisani indaba yenu noNkulunkulu. Wayiphila impilo eqondile.
For 3 months, he just lived amongst them, not saying a word about the gospel, not telling them to repent and to get converted, just living the life of Christ amongst them.
emva kwenyanga entathu.
After 3 months,
kwaqhamuka umuntu weza kuye.
Somebody came to him.
Wathi uyazi ukuthi abantu bathini ngawe.
And he said, do you know what people are saying about you?
Bathi wena ungu Jesu.
They say you are Jesus.
UJesu hamba phakathi kwethu.
That Jesus is living here amongst us.
Wathi cha angisiyena uJesu. Kodwa ngiwumfundi wakhe nomlandeli wakhe.
He said, I'm not Jesus, but I'm his disciple. I'm his follower.
Emva kwalokho kwafika omunye umhedeli. Wathi uyazi ukuthi abantu bathini ngawe.
And after some time, another person, an unbeliever, came to him saying, do you know what people are saying about you?
Bathi uNkulunkulu.
They say you are God.
UNkulunkulu ufike phakathi kwethu.
That God has come to dwell amongst us.
Wathi cha akusiyena uNkulunkulu kodwa ngiwumntwana wakhe.
But he said, no, I'm not God, but I am his child.
Emva kwalokho waqala ukukhuluma ebatshela ngoJesu. Bayimukela indaba yakhe. Ngoba impilo abeyiphila yayibalubile.
And after that, only after that, did he start speaking about the Lord and about God to them. And they received that word with open arms. Why? Because he had lived the life of Christ amongst them.
Lo muntu ngake ngahlangana naye. Wangixoxela ukuthi ngeminyaka ephambili ubeshumayela ivangeli kodwa engaphili impilo yakhe ingaqondi njengothi lomkhonto.
And he, this man, I met with him, and he told me that years ago he had preached the gospel, and yet his life was not upright, it wasn't straight.
Wathatha iBhayibheli walifunda. Uma elfunda wathi ewu kodwa impilo yami ayihambisani neBhayibheli.
And he said that he had taken the Bible and read from God's word and discovered that his life was not in line with God's word.
Ubesendle emahlathini.
He was up there in the
phakathi komhosha ngodongo olukhulu.
And he was there in a valley where there was a deep valley.
Waguka khona wakhala inyembezi. Wathi uNkulunkulu lingalishumayela ivangeli. Ngiyabatshela abantu ukuthi ngingumKristu. Kodwa zikhona izinto empilweni yami ezingalungile. Ezingalungile abangisola ngazo.
And there he knelt down and he said, oh God, I say I'm a Christian. I preach the gospel. And yet these people see things in my life that should not be there as a Christian.
Wathi ngiyacela Nkosi, ngoba ngidumaza igama lakho, ngiphoxa igama lakho. Uma ngithi ngiyashumayela ivangeli, kanti impilo yami kukhona izinto esolekayo.
He said, oh God, I bring shame upon your name because when I preach your word, people see things in my life with which they can find fault.
Why say it, Nkosi? Iguqule impilo yami ifana neyakho. Ungenze ngibe munye nawe. Ukuba ngibona njengokuba ngibona wena, ngizwa njengokuba kuzwa wena izinto.
So no, Lord, would you not transform my life, change me, that I will become like you, that I will see things the way you see them and feel about things the way that you feel about them.
Eyedwa noNkulunkulu ekwelinye izwe. Wathi kodwa ngiyacela Nkosi ukuba usebenze kimi uyiguqule impilo yami kudlula kudala konke kube kusha kungatholi nomfanekiso walokho kudala.
He was there in a foreign land, all alone before God, saying, "Oh Lord, would you change my life, that all the old will pass by and that the new will come?"
Ngiyaphinda ukubuza ukuthi izihlobo zami, isithombe sakho esibonwa abantu siyafana yini, sihlangene yini nesithombe sikaJesu na?
Now friends, I ask you once again, that which people see in your life, that which you portray, is that the same image that is portrayed by the Lord Jesus?
Ubungcwele bakhe kube ubungcwele bakho. Impilo yakho ifane du nempilo yakhe.
That his holiness is your holiness, that your life is exactly as his.
Uma kungenjalo leli hora lamanje, lolu suku lokuqala lwalonyaka ka 16, kufanele ukuthi kube usuku lwakho lokuphenduka, ukhale inyembezi, uyikhalele kuNkulunkulu uthi, "Hawu Nkosi, ngiguqule, ngingaphili le mpilo eyihlazi, ngoba Nkosi uma ngisivivi uyasho ukuthi uzongikhafula ngasekugcineni."
If not, then let this hour and this first day of 2016 be the time where you come before God and you cry out before him and say, "Oh God, won't you please change my life? Otherwise, I'm lukewarm." And you say, you will spew out the one who's lukewarm.
Isebenzi impilo yami Nkosi. Ngosuku lokuqala lwalonyaka, nempilo yami yobuKristu kube unyaka omusha.
Work in my life that this new year will go along with a new life.
UNkulunkulu amguqula ekhala inyembezi, ekhala kuNkulunkulu athi, "Kususe kimi konke okungasambisani nesimo sakho, nesimilo sakho Nkosi Jesu, kuze kubonakale wena, isithombe sakho kimi."
He wept tears before God and he said, "Oh Lord, would you not remove every trace of anything that is not in accordance with your character, with your righteousness and holiness?"
Kusho ukuthi abantu abakhuluma kabi ngawe, bekuhleba, ngeke bakuyeke lokho. NgoJesu wathi, "Maye uma bekhuluma okuhle, bonke bekhuluma okuhle ngawe, bazokhuluma okubi. Kodwa uma bebona impilo yakho oyiphilayo iminyaka ngeminyaka, usuku nosuku, badumale, baphelelwa amandla, baphoxeke. Uma bebona impilo yakho ekhanyayo."
Although people speak all manner of evil about the Lord Jesus and about God, and I will never stop with it. The Lord said, "Woe to you, if everybody just speaks well of you, they will speak evil of you and of the Lord Jesus." And yet, when they see your upright life, your exemplary life, year after year, remaining like that, they lose their strength and they can no longer speak evil of God.
Ukuba labo abalwa nokukholwa, uma behleli nawe, bekubuka, bekubukisisa, bekubuka impilo yakho, bezwa inkulumo yakho, bebona iy'nyathelo zakho, baze bathi, "Hayi, akusizi ukuthi ngiphike iqiniso leli, naliphilise iqiniso lasezulwini."
That those who oppose the gospel, when they look at your life, they look at your conduct, your speech, whatever you do, that they come to the point where they say, "Well, I can no longer oppose the truth. This is the truth."
Kukhona omunye umuntu omkhulu owake wafika la wasivakashela.
There is a higher person who one day came to visit us here.
Emva kokuhlala intsuku embili entathu.
After this person, this important person, had stayed here for 2 to 3 days.
Wathi ngiyavuma ukuthi uNkulunkulu khona kule ndawo. Ngibona uJesu ehamba phakathi kwenu. UNkulunkulu ehamba phakathi kwenu.
He said, I now have to admit that God is at this place. I see Jesus walking here amongst you.
Wathi nginikele.
And he said, I now surrender myself.
Khona kulezi zinsuku. Omunye osesikhundleni esiphakemeyo. Wathi, uNkulunkulu wenu akusiyena uNkulunkulu wami. NoNkulunkulu noJesu wami akasiyi uJesu wenu. Ngiyaphenduka. Lona enimkhonzayo nami ngifuna ukumkhonza.
Just these days, another person in a high and important position said, I've got to acknowledge that your God is not my God, and the Jesus that I serve is not the Jesus that you serve. So now I repent. I want to serve the same God that you serve.
Bengiyibiza ngokuthi ngingumKristu. Kodwa uma ngibona imsebenzi kaNkulunkulu empilweni yenu, ngibona lokhu uNkulunkulu akwenzayo, nami ngiyaphenduka, ngifuna ukuthi ngibe yilokho. Waze waqoqa umndeni wakhe wonke, wathi sengizokhonza uJesu walaba bantu. Ngoba kafani noJesu wami engimkhonzayo.
He said, I thought I was a Christian, but when I look at your lives, then I see that I'm not a true Christian, so I repent. I now want to serve the same Jesus that you serve. And he called together his whole family, and he said, from now on, I'm going to serve the same Jesus that those people serve.
Akusizi ukuthi uJesu wakhabe la ikhanda nje. Akusizi ukuthi umoya ongcwele ube sephepheni nje. Kufanele ukuthi umoya ongcwele abonakale empilweni yakho. Kubonakale ukuthi ukholwa kwakho akukho la ikhanda kuphela, kodwa ula enhlizweni. Uyena obusa impilo yakho.
It's not sufficient for your religion to only be in your head and for the Holy Spirit to only be on paper. No, he needs to be seen in your and my life.
UJesu obengasazi isono waba yisono.
Jesus, who knew no sin, became sin.
Ngenxa yethu ukuba asuse isono sethu. Hayi ukuthi siqhubeke ngaso. Ngoba izwi lithi uma umuntu ekuKristu Jesu, wesidalwa esisha, isimo sakhe nesimilo sakhe sisha.
That sin may be eradicated in our lives. Not that we continue with our sin. No, he says, yet if anyone is in Christ, he's a new creation. All the old has gone, and the new has come.
Lapha bafarisi beleti intombazane ethi na intombazane siyibambile inesoka layo.
When the Pharisees came to Jesus with that woman, they said, we found her, we caught her in the act of sin.
Wathi uMose wathi umuntu onjalo akakhandwe ngamatshe.
And they said Moses instructed that such people should be stoned to death.
Wathi uJesu ongenasono akaliphosi itshe lokuqala.
Then Jesus said, let the one who has no sin, be the first one to throw a stone.
And
then he started writing in the sand with his finger. I don't know what he wrote there in the sand. Maybe that woman standing there could read what he was writing.
And
then, when he got up from writing in the sand, he saw no one any longer there. And he said, "Woman, is there no one here who's accused you?"
What again?
She said, "No one."
What in army? Angikhand. Kodwa ngithi kuwe ungaphindi uwona.
And he said, "I too will not stone you, yet go and sin no longer. Sin no more."
If you say that you are a Christian and that you are in Christ and you carry on with your old ways, with your sin, then you must know this, you are a liar and you are heading for hell.
Uma ngabe uzibiza ukuthi ulikholwa kanti saqhubeka nempilo yakho yezono. Wokwazi ukuthi ungumqambi manga futhi uqonde ngqo esihogweni.
UJesu wathi ungabi usone futhi.
Jesus said, "Sin no more."
Wabhala phansi.
He wrote
esihlabathini.
There in the sand.
Kusho ukuthi le ntombazana yafunda kahle lokho. Kwaba intshumayelo kuye.
And so that woman read what he wrote there. And that was a sermon to her.
UJesu ekhuluma naye akubanga insumansumane. Yakhanya indaba wayizwisisa kahle. Wathi ngithi kuwe ungaphindi uwone noma lo mngane bekumngani wakhe lelo soka mhlawumbe ubemqomile bethandana. Bezwana kodwa uJesu wanquma juqu wathi ungabe ubone futhi.
And that which Jesus said to her was no fairy tale. It was crystal clear to her. And when he said, "Sin no more," she understood exactly what he was saying to her. Even though she might have had a relationship with that man, maybe he was her boyfriend, they had a love affair. But when Jesus said, "Sin no more," it was the end of all of that. It was cut off right there.
Uma singama Christ, kodwa sibuye qhubeka ngezono, maye kithina, maye ubunzima esiyohlangana nakho.
If we say we are Christians and then we continue in our sin, woe to us and what misery you can expect.
USamson ube umuntu kaNkulunkulu.
Samson was a man of God.
Kodwa wasuka washayisa wangena esonweni.
But he then sinned after that and fell into sin.
Ngowesifazane.
With women.
Niyazi ukuthi uSamson amandla akhe abe senweleni zakhe.
Now you know that Samson's strength lay in his hair. God said that he should never shave the hair on his head. But he had an affair with a certain woman. It's heartbreaking when a man of God, a hero of God, has a weakness for women. And that woman she robbed him of his faith. The enemy had tied him up with ropes.
Uma esethi izitha ziphezu kwakho, wathi uzovela aqashule izibopho, axoshe izitha zakhe.
And when she would say, Samson, your enemy is upon you, he would rise up, he would break those ropes as if they were little strings.
Wavuka ethu yanqamula izindopho, wabona ukuthi amandla maphelile.
And he would fight them off. But this time, when he tried to do that, he found that he was weak. He couldn't break those ropes. His enemy was upon him. They conquered him and they threw him into jail. They gouged out his eyes. Now that's something painful, that your eyes are gouged out while you are conscious.
Kodwa uNkulunkulu aba nomusa kuye ekhale jele ethi uNkulunkulu mkhawukele inwele zakhe zabuya zakhula futhi amandla abuyela lapho ebuyela kuNkulunkulu esitandathini sakhe namandla kaNkulunkulu abuyela kuye.
But there in that prison he cried out to God in his misery, and then his hair started growing, his strength was restored as he returned to God's standard.
Ngikhumbula ngisemusha ngingakashumayela iminyaka eminingi.
I remember the young person. Waqhamuka
umuntu onenwele ezinde.
I hadn't been preaching for a long time, and a man came along with very long hair.
Ngathi awu, waba nenwele ezinde kangaka.
I said, why have you got such long hair? I asked him.
What hair? Amandla ami asenweleni. Amaqhawe aseBhayibhelini ayenezinwele ezinde.
And he said, my strength is in my hair. Those biblical heroes had long hair.
Ngathi yebo, ube namandla emzimbeni, kodwa kwabesifazane wayithaka.
And then I said to him, yes, he did have bodily strength, and yet he was weak towards women.
Abaningi abantu abanenwele ezinde zabesilisa babuthaka esifazaneni.
Many men who have long hair have a weakness towards women.
Kodwa lapho esejele esebuyele standardini sakhe esasishu uNkulunkulu,
but there where he was in that prison, and he returned to God's standard for his life, and his strength was restored, they made an open spectacle of him. There was that large building with more than one story, and that was held up by two pillars in the center.
And God said, amandla kaNkulunkulu ayibuyele kuye.
And then
kodwa okudabukisayo naye wafa. Qaphelisisani nini nenwele ezinde, kodwa nokho khona abanenwele ezifushane, kodwa babuthaka esifazaneni. Maye kuwe uJesu wathi ungabe usona kodwa uma wona inkokhelo yokona yesono yokufa.
He cried out to God and said, "Oh God, have mercy on me once more." And he stood there at those pillars and he drew them towards himself. God had restored his strength and he caused that whole building to collapse. Thousands died. The painful thing is that he died as well. Woe to you, many of those with long hair have a weakness towards women. But not only those with long hair, even those with short hair. Woe to you, the Lord said, sin no more. If you return to your sin, the wages of sin is death.
Abaningi ababe ngamaqhawe evangeli aphelile namhlanje abanye sebesemathuneni sokwamathamba amhlophe abanye basekhona kodwa impilo yobungwele nokunqoba izono ayisekho empilweni yabo ngoba impilo yabo ayikhanyanga.
There are many who are known to be men of God, and they died, some of them have died, some are still alive, but their life of holiness has come to an end because they fell into sin. Their life didn't shine brightly as it ought to.
Esambulweni sahluko sangamashumi amabili nanye iverse lesine lithi ngeke kusaba khona izinyembezi emhlabeni omusha.
There in Revelation 21 verse 4, he says, there will no longer be any tears in that new Jerusalem.
Ngeke kube khona nokufa.
No more death.
Nobuhlungu.
Or mourning.
Ngoba okokuqala kudlulile.
Or pain, for the old order of things has passed away.
MaKristu ake nginibuze ukuthi okokuqala kudlulile yini. Benaziwa ukuthi ninenkani. Bekwaziwa ukuthi ninoshiki. Ukuthi niyahleba. Kodwa lokho sekwadlula yini empilweni yenu na? Noma kusekhona. Uma kusekhona. Penduka namhlanje. Unamanga uma uthi kuKristu. Kanti awusiso isisha, isidalwa esisha nokuthi okudala kadluli kuwe.
Christians, allow me to ask you, are there still things of the old life in you? Maybe you are known for gossiping. Maybe you are known for your stubbornness. Has all that come to an end? If not, repent today. Otherwise, you're a liar when you say you're in Christ and the other's not gone.
And
where there is still gossiping and other things like that in your life.
Esambulweni ukuthi bheka lowo ohlele esihlalweni uthi ngenza konke kube kusha.
In Revelations we read, he who was seated on the throne said, I am making everything new.
It's Christ on the throne of your life. And not everything is new. There's still something of the old. Then I plead with you, liar. You hypocrite. You false Christian. Get right with God right now. Either the Word of God is a book of lies, or you are a liar. And I won't dare say that the Bible lies. I say you lie.
UJesu uhleli yini esihlalweni sobukhosi empilweni yakho na? Uma kunjalo, kanti kusekhona okudala empilweni yakho. Ngiyakunxusa namhlanje ngithi penduka kulokho. Kungenjalo kuphakathi nokuthi iBhayibheli lingamanga noma wena ngumqambamanga.
Uma uJesu oshoyo ukuthi bheka ngenza konke kube kusho okudala kudlulile engekho esihlalweni sakho,
And if Jesus says, I make everything new, as he is seated on the throne, and if he's not seated on the throne in your life, you are accursed.
Esambulweni sangamashumi amabili nanye uthi uJohane inkosi yangikhombisa umfula.
John says the Lord showed me a river.
Umfula wamanzi okuphila.
The river of the water of life.
Ukhanya uqwebile njengekristalu.
That water is crystal clear, so transparent you can see the bottom.
Lamanzi aphuma phansi kwesihlalo sikaNkulunkulu.
And that water flows from beneath the throne of God.
Yonke indawo la kuhamba khona lo mfula beqhuma ukuphila.
And wherever that water flows, it brings life.
Lamanzi asuka phansi kwesihlalo sikaNkulunkulu.
That water flows from beneath the throne of God.
Uma sifunda kuHezekiel 47, 1 to 12.
And if we read from Ezekiel,
siyafunda ngalamanzi.
Ezekiel 47. Verses 1 to 12, we read about that water as well.
Kuthwa makabunga akhona abuni.
And the trees that are next to that river, its leaves do not wither.
Nezithelo zakhona azipheli.
And there are always fruit on those trees.
Noma kuyisikhathi, noma kungesisi isikhathi, azipheli lezo zithelo.
In season and out of season, those trees bear fruit.
Ngesizathu sokuthi lawo manzi aphuma emngweleni bukaNkulunkulu.
Because those water flow, or that water, those waters flow from the holiness of God.
UJesu wathi, okholwa uye njengokusho kwembhalo eswini sakhe.
And Jesus said, if anyone believes in me, as the scriptures have said, streams of living water will flow from his innermost being.
Uma uJesu ehleli esihlalweni sakho senhliziyo phansi kwaleso sihlalo kuzoqhuma amanzi okuphila.
If Jesus is seated on the throne of your life, then beneath that throne, there will break forth and burst forth living waters.
Futhi lamanzi azokhophoza njalo, noma shisi langa, noma isomiso, amaqabunga, abuni, neithelo azipheli.
And those rivers of living water will flow constantly, whether it's in season or out of season, and those trees will bear fruit and their leaves will not
wither. Ukuthi uJesu wafika emkhiwaneni wafuna ubelambile efuna ithelo wangayithola wawuqalekisa lowo muthi.
Remember there where Jesus came to that fig tree and he saw that it had no fruit. And then he cursed that tree and it withered right there and then.
Kuthiwa ayengekho isithelo kulowo muthi ngokuba bekungesisi isikhathi sokuthela.
And it is said that that fig tree had no fruit, for it was not the season for bearing fruit.
Bazalwane, lalelani. Kumuntu ongumKristu izithelo zidinga ukuba zibe khona njalo noma kuyihlobo noma kusebusika. Uma uJesu eza kuwe ezofuna ithelo engayitholi, uyaqalekiswa.
Brethren, listen to this. Jesus expects fruit from your life as a Christian, whether it's in season or out of season. And should Jesus come to you and not find fruit on you, He will curse you.
Okholwa yimi njengokusho kwembhalo.
He who believes in me, as the scriptures have said.
Encwadini yesibili yabaseKorinti isahluko sesithupha kusukela evesini nane kuthiwa ningathinti okungcolileyo.
There in 2 Corinthians chapter 6, verse 17, it says, the Lord says, touch no unclean thing.
Kona ngizonmukela, kusho uNkulunkulu. Akakumukeli uNkulunkulu uma uthinta okungcolile.
Then I will receive you, God says. God will not receive you whilst you are still touching that which is unclean.
Ungabhangi izinto. Wenze isigijingi. UJesu beka sihle. Uzosichitha. Nawe uyochithwa.
Don't make a compromise with the things of this world. Like as if you're making some kind of a mixture. Jesus will not eat it. He will throw you out and you'll be thrown out.
Bekungesisi isikhathi. Kusho ukuthi kukhona isikhathi esihle. Imvula liyana kodwa khona isikhathi sasebusika kubanda kungabikho mvula kukhona makhaza.
It was out of season. In other words, there are good seasons and bad seasons. A good season when there's plentiful of rain, there's sunshine, but there can also be a time where it's cold and it's dry.
Wena uthi ngaqalwa uyena. Uyo wangqalayo. Uyo wasusa lempi. Uma kufika ukuthi uJesu kuwe ngaleso sikhathi maye kuwe uyoqalekiswa athi akho umuntu ozodla futhi isithelo.
And you may say, he started it all. I wasn't the one who started it. He started with me. Woe to you if Jesus comes to you at that time and he finds no fruit on your life and on this tree, he will curse you and he'll say, no man will ever eat from you again for all eternity.
It doesn't matter whether it's in season or out of season.
Akusholo ukuthi noma kuyisikhathi sokuthela noma kungesisona.
You can't blame the next person.
Awukwazi ukusola.
You are guilty.
Ukhombe lo munye wena unecala.
Because Jesus told you sin no more.
Ngoba uJesu yena wakuyalayo wathi ungaphindi usone.
Jesus said, if anyone is in Christ, he's a new creation. Old things have passed away. And if those things, old things, dear friends, haven't passed away, either you or Jesus is a liar.
Lithizwi lenkosi kanjalo uma umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha. Okwakuqala kudlulile bheka sekuvele okusha. Uma kungenjalo empilweni yakho kuphakathi nokuthi wena uqamba amanga noma uJesu uqamba amanga.
Excuse me if I say I won't stand to you and I won't take your side. I'll stand to the Lord. Let God be true and every man a liar. And if you're a liar, repent today on this first day of 16.
Ntolele ngeke ngibe ngakuwena ngizoma ngakuNkulunkulu lisho izwi uNkulunkulu makakhuluma iqiniso wonke umuntu abe ngumqamba amanga kodwa uma ungumqamba amanga wena phenduka namhlanje ngolona usuku lokuqala kwalonyaka omusha.
Cry to God with all your heart. and say, "Oh God, have mercy on me."
Khala kuNkulunkulu ngenhliziyo yakho yonke uthi Nkosi ngihawukele.
Let the old things pass away. Noma ukubhema, noma idakamizwa, noma intombi, noma insangu, maye kuwe, uye esihogweni, uma kungadlulanga lokho empilweni yakho.
Let the old things pass away, smoking, drinking, women, whatever it might be. Woe to you if it does not pass away, because you are headed for hell.
You know your life. You know who you are. You know what you've been in the past. And I want to ask you, in all sincerity, have all those old things passed away, or are they still there?
Uyayazi impilo yakhe endala. Uyayazi impilo yakhe ukuthi ukuphila kanjani. Ngicela ukubuza ke ukuthi ukhulume iqiniso. Konke lokho sekudlulile na?
Uma kungadlulanga, if it hasn't passed away, you are Christless and you are godless. And you will be doomed and damned by this world. If anyone is in Christ Jesus, he's a new creature. All things have passed away. And in Revelation it says, "Behold, all things I have made new." And that's what Christ does, if he's a reality in our lives.
Maye kuwe uma kungadlulanga konke lokho kudala ngoba lelizwi lizokulahla ngalelo langa uthi uJesu lapha esambuleni kwenza konke kube kusha.
And if the old things haven't passed away, you haven't repented as you should have repented.
Uma kungadlulanga okudala kusho ukuthi awuphendukanga ngendlela bekufanele ukuthi uphenduke ngayo.
You are lost, not only in this world, but in the world to come. And if you die like this, you know where you are bound for.
Ulahliwe, hayi kulelizwe kuphela, kodwa nakulo lelozwe elandelayo, elizayo. Uyazi ukuthi mawudlula emhlabeni, uyilesi simo ukuthi uqonde kuphi nendawo.
And if you fall short of this word, I tell you, repent now. Right now. Even if I don't call you to come to the front. There where you are. Pray with all your heart and say, "God, be merciful to me, a sinner." Because that's what you are. And if you say you're a child of God, you're a liar. You are not in Christ. And if you're not in Christ, and Christ isn't in you, and he's not on the throne, then it's spiritual humbug that you're a Christian. Stop being a Pharisee, a hypocrite, and a liar, and turn to God in all the truth.
Uma ngabe impilo yakho ingahambisani nanelizwe, ngithi kuwe phenduka njengamanje. Noma ngingakubizanga ukuthi uze la ngaphambili, kodwa lapho ukhona khala kuNkulunkulu uthi ngihawukele uNkulunkulu, mina muntu wesoni, ngoba uyisoni. Uma uJesu engekho esihlalweni sempilo yakho, hawu ungumfarisi, phenduka ke uhambisana nalelizwe.
Stand us.
Shall we pray?
Ngiyacela Nkosi ukuba izwi lakho lingabi yize leze kithina namhlanje.
Lord, may your word not be in vain in our lives today.
Alisebenze liphile lisiguqule ngokupheleleyo ukuba singabe ngabaqambi amanga phambi kwakho, kodwa sibe ngabantu abaphilayo abangasolekiyo. Abantu abangenasici abangcwele phambi kwakho.
May you do
its perfect work in our lives, transforming us completely, that we may no longer be liars, but that we may live for you, blameless, without blemish.
Amen.